kwenkubi ya sanyuri mbuze yo jenalaga chitange nkumyewo obujemu n'obuchayi we nakulaga saba kisonyiwo kati njizo kuveyo jenapalira ntomwana takula mu maso gabazadde kalebo banga ombonereza chitango lekangawo ndi mubi sigana sobeze mirundi ekitabalika aleke kuba mukwano lye wandaga nenkwate eddala nalaba ebirungi ebiyitiridde ne ndaba ebimyansa omululu n'obutamatira n'ebintwala mu ddungu eyo gye mbadde gali maaso ge ganimba tibuli ekimyansa ebeera zebbu naye nkizudde kimbonyabonya ndi mwana nkwetaaga
nkwatanga
mukono
onyambanga
bwe nkula sebo
nkwatanga
kabite mukwano unange mweza kitange ndabye bingi ebitisa ndabye bingi mukama ebimenya omutima ebbanga lye sibadde nawe buli kimu kinefulidde ejyali emikwano gyakyuka kati be bapangawo kunsula kubanga sirina muyambi sirina mulwanyi namige yali ampanguza njagala kwe nina ennyonta ku mutima tombeera wala mukwano munange we wange yesu ntasa
okwatanga
mukwano
ongama
neme kubula sebo okuwo obeeranga mukwano gwange onywezanga engwa namba kitange Yesu 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 Yesu
kwatanga
mukwano
nyamba
sebo kanze
kubonye
sanga kitange onyambanga mukwano oberanga nange onkwatanga ku mukono onyambanga bwengwa Yesu ondagange kuwo kuba kitange nze ndi mwana yeah.